waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Waddanka Zimbabwe ayaa dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey isbeddello waaweyn oo dhanka siyaasadda ay si xidhiidh ah isaga daba dhacayeen, waxaana muhiim ah in la xuso in dhammaan dhacdooyinkaasi ay si nabada ku wada dhaceen, taasoo ugu dambayntii dhashay in si sahlan xilkii uu isaga casilo madaxweynihii hore ee waddankaasi Zimbabwe Robert Mugabe majarahana siyaasadda u soo hayay 37 sano tan iyo intii dalku uu xorriyadda qaatay. Iscasilada Robert Mugabe kadib ayaa waxaa xilkii madaxweynenimada la wareegay ninka la rumaysan yahay in xilka qaadistiisii uu Mugabe ku dhaqaaqay uu eeday, ahaana ku-xigihiisii dhanka madaxweynenimada Emmerson Mnangagwa. Dhaarintan madaxweynaha ku-meelgaarka ee jagada muddada sii hayn doona ayaa ka dhacday garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Harare maalinkii Jimcada haydeenna soo dhaaftay. Kumanaan shacabka Zimbabwe oo ka soo qayb galay munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee waddanka Zimbabwe ayaa laga dheehanayay farxadda xaddhaafa, iyadoo si weyn looga dabaaldegay waddanka daafihiisa. Emmerson oo khudbad 30 daqiiqo jeediyey kadib markii la dhaariyey ayaa mucaaradka u fidiyey gacan nabad, isaga oo ugu yeedhay in laga tallaabsado khilaafka dhanka isirka iyo sidoo kaleete dhanka siyaasadda. Masta Mnangagwa ayaa isagu ugu yeedhay shacabku in ay midoobaan, waxa uuna yidhi:
For the time that I shall be president of Zimbabwe, I solemnly promise that
anigu ahaan doono madaxweynaha Zimbabwe, waxaan si niyad leh u ballan qaadayaa in aan inta kraankayga ah in aan u adeego qof kasta oo reer Zimbabwe ah, waxaana ku boorinayaa buu yidhi dhammaan in aan isdejino, xitaa buu yidhi marka aan ku baratamayno siyaasadda sannadka soo socda. Codka dadku waa codka Ilaah, ayuu yidhi Master Mnangagwa. Shacabka reer Zimbabwe ayaa rajo badan ku xidhaya isbeddelka siyaasadeed, una arka in ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinka aadka u badnaa ay qabeen, ayna ka mid tahay shaqala'aanta iyo sidoo kale hoosudhaca dhaqaale ee waddanku la ilxumaa. Mid ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Harare oo arrimahaasi dhaqaalaha iyo waxqabadka ay rajada ka qabaan shacabku sheegaysa waxa ay
We are feeling happy and there's the young generation. We are expecting something, especially at the economic level. We are expecting something new.
Waxaan dareemayna farxad. Jiilka soo barbaaraya ahaana waxyaabo badan ayaan filaynaa, si gaara heerka dhaqaale. Isbeddel cusub ayaan filaynaa, wax nolol cusub u soo celiya dhallinta ayaan filaynaa, taasoo horumar gaadhsiinaysa. Master Mnangagwa ayaa isagu ballan qaaday in uu wax ka qaban doono musuqmaasuqa waddankaasi, ixtiraam iyo tixgelina u yeelan doono maalgashiga shisheeye, shaqo abuurna u samayn doono shacabka, una soo afjari doono sida uu sheegay khilaafka lahaanshaha dhulka ka jira. Master Mnangagwa ayaa isagu dareensan inuu la wareegay culays badan oo uu Master Mugabe maamulkiisu oo isaga lafahaantiisu uu ka mid ahaa uu ka tegay, loogana fadhiyo inuu xal u keeno muddada uu hoggaanka hayo, iyada oo waddanku kala qaybsanaan siyaasadeed oo aada u weyn uu ku jiro, waana midda u noqon doonta marka lagu daro xal u helidda culaysyada dhaqaale, halbeega gaadhsiinta horumarka iyo isbeddelka shacabku ay doonayaan xaqiijintiisa.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.